mahitaji. Bado ninakuhitaji. Mimi na mimi Mungu amemshusha dunia. Malaika pekee atanilinda amesha. Uzuri wake hata sijufanani na nani. Labda wangu mami. Ninaamini Mungu amemshusha dunia. Malaika pekee atanilinda amesha. Uzuri wake hata sijufanani na nani. Labda wangu mami. Moyo wangu unaniuma sipokona. Naumia na sijui kwa nini. Niamini wewe pekee naye kupenda moyoni. Nae kuthamini, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njo. Napenda clean baby girl. Jua wendo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njo. Wanakuita queen baby girl. Jua wendo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Tusijali kuchekwa. Amini ipo siku nasi tacheka. Hello, wambia siku pe pressure. Wameahidi penzi letu kushusha, hey, hey. Tusijali kuchekwa. Amini ipo siku nasi tacheka. Hello, wambia siku pe pressure. Wameahidi penzi letu kushusha, hey, hey. Moyo wangu naniuma sipokuona. Naumia na sijui kwa nini. Niamini peke naye kupenda moyoni. Na naye kuthamini, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njo. Nakuita queen baby girl. Jua wendo wange chumba ndani ya moyo wangu, hey. Baby hello, mwenye sura nzuri njo. Wanakuita queen baby.